Saint-Esprit, je n'ai que toi dans ma vie. Où irai-je sans toi, Jésus? Que ferai-je loin de toi? S'il te plaît, je crie vers toi. Changaka.
Johnny News.
Oh, 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 oh. Papa, na ye na malade, na ye mokonzi, okola mwasi akotanga makina, na ye mokonzi, na ye lokola Bartime, na ye ye mokonzi, oh, na soni na ngaye, hey, na ye mokonzi, oh. Waking Ali Bandao. I am a conti. I am a boy. I am a boy. Yes. My colonel, sitting up and bending. I am a man. I am a direction. I am a man. I am a man. I am a man. I am a man. Pisoli ezo kite zo katateo Tale Tala Talanga Monangaye Tulaka Monangaye ah.
Chungaka Yesu
Nakoma si je ya licho Nakoma si jamate ya batu Yesu Motonyo swalinga koma banga mabanga Oye pase pele ako se langa makambo kakaye Na ye bisa nanya yo kangai Na meme explication na nga nanda kwa nanyi Changaka ye
Changaka
Monangai Changaka
Changaka
Monangaye
Monangai
Monangai
Ah Yahweh oko
Na eklesia na zo sambela Bazo talanga na basa na nsambe bazo nti Eke na koki pe kota to la yaya Babeti tembe na zamba motema nangai Batali aparanse babosa ni kota la motema Yesu Soko yete na sabwe Soko yete na suki yete Soko yete na telekani Na kolia matite Changoka
Changaka,
Changaka,
Changaka, Yesu,
Changaka,
Changaka,
Changaka, Changaka, Changaka, Changaka, Changaka,
Changaka, Changaka, Changaka,
Changaka, Changaka, Changaka,
Changaka, Changaka, Yesu, Changaka, 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 Changaka,
Changaka, Changaka,
Oh, na zambo yo to la liebele
Kasi talaka nangai
Changaka
Retreto yo to kotiebele
Talaka nangai yo
Changaka
Nambalola mvule komyo sila Talaka nangai
Changaka
Nambalola mvule silie Talaka nangai
Changaka
Nazawa Yesu changaka Nazawa Musantu changaka Nazawa yeye Monangaye Monangaye Ukanga misote Monanga Yonde lisungi ya baibazanga lisungi Yonde papa ya baibazanga baboti Yonde koseka ya baoba bungisa
kosa Nabwa kikri ya motema
Isika moko toko kimeleza
na kipana Na emiswa libande kauka
sécurité.
Motema na ngezo Seigneur.
Pour nous avoir raison.
Motema Seigneur.
Si tu peux.
Changaka. Bazo sala calcule ba ko sa manyanga no Bazo sala calcule ba chali botala ngala seo Bazo pelinga maladi Yesu na kokite Monange Monanga ye
Monanga
yo Monanga ye Zamba ashe
Monanga
Monanga ye
Je sais que mon rédempteur
Monanga
il se révélera
Monanga
Monanga